Westheathmusic.com.
Fine, why me there? Invader. Yeah, man. Me don't wanna be nobody's enemy. Mami, Tizingo cheza, kae. Zininga kane, baby, I'm insecure. But for you, I got love, and you know that is pure. Come on, no long distance relationship. Uziwe singa kwa nise. Ndima suka la pansi. Kukani zila zaiwe. Ndini kamenya konde usandi yanke. Tima kutamanga usapama na waini yake. Kodi uli ndindani, kodi ukutani. Maganizo balala uli kondi kutani. Yeah. So I wanna let you know that me can't do it anymore. Kose unga vile zaine usama gani zile so. Tisapi diri za tika sakumana.
Kazi ni mafuna zima wana everyday. Yali ya sama kala njele sechi badidwe. Kekutawa my insecurity. Bola tose fuli koso vite. Sundu funo bolada. Dane ni mundu zima nikolada. Izi ndi zambo olada. Wiponi mafunika onolada. Girl, sizo tineo nine player. Koma zima ni wawa cause I care. I feel like it's unfair. Me don't wanna be nobody's enemy. Sizo tineo nine player. Koma zima ni wawa cause I care. I feel like it's unfair. Me don't wanna be nobody's enemy.
Mami, Tizingo cheza, kae. Tizapi diri za tika sakumana. Mami, Tizingo cheza, kae. Tizingo cheza, kae. Tizapi diri za tika sakumana.
Download it from westheathmusic.com.